Murumva ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije muri kumwe na Eugenie Mukagusi i Washington DC. Bahaye ikaze mwese kuri radio yanyu uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangiye tubagezaho amakuru y'ingenzi avuga ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kigeza kugeza isa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose ariko ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avuga ku isi uyu munsi.
Urakoze Jeni, mwaramutse mwese wateze amatwi radio ijwi rya Amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Hozine Munezero njenge kuyabashikiriza amakuru. Duhera mu gihugu cya Misiri aho abantu 16 harimwo abapolisi 13 bakomerekeye mu gitero cyabereye mu gisagara cya Tantakiraho muri Misiri. Icyo gitero cyabaye igihe igisasu cyaturikira ku imoto cyari gitezwemo hafi y'ikigo cy'inyigisho cya polisi nk'uko byatangajwe n'umushyikiranganji ajeje umutekano muri Misiri. Umuhari mushasha w'abagwanyi ukorera mu karere ka Sinai uzwi ku izina rya Lua El Taura wemanze ko ari wakoze icyo gitero. Umwomenya ko leta ya Misiri maze imisiri mu gikorwa cyo gutuza abagwanyi bari muri ako karere kageramiwe n'ibitero bitumbera abajejwe umutekano n'abasirikare. Abaharugwa amajana baramaze kuhasiga ubuzima. Akarere ka Sinai gasanzwe karigaruriwe n'imigwi myinshi y'abagwanyi, imwe muri iyo ihegamiye umuhari wa Kiisilamu ikabikorera mu kunkengera z'akarere ka Gaza muri na Israeli. Iyo migwi yagwiriye inyuma yaho habereye gutembagaza ubutegetsi bwa President Morsi wa Misiri mu mwaka w'2013. Umushikiranganji wa mbere mushasha wa Somalia Hassan Al-Kerr yatangaje ko agiye guhimiriza leta arongoye mu gikorwa cyo kugwanya ruswa mu gihugu. Asezerana kandi ko ingendo nk'iyo itazokwihanganirwa n'ubutegetsi bushasha bwa Somalia. Ivyo Al-Kerr yabicikirije mu gihe hari bisikanya ry'uwahora ari umushikiranganji ajeje kigega n'ugiye kuramutswa ubwo bushikiranganji muri leta nshasha. Mwamenya ko Somalia imaze hafi imyaka 10 iri mu bihugu biza imbere mu kurya ruswa, aho ingendo ya ruswa n'ikimenyane vyabaye nk'umuco mu bice byose bigize igihugu. Umushikiranganji wa mbere mushasha akaba yaragabishije bikomeye abagize inama shikiranganji yiwe. Ku munsi wa kane mu nama yabo ya mbere y'abashikiranganji, umushikiranganji wa mbere yabasabye kwerekana amatungo yabo mu ntumbero yo guhindura ingendo yo kujya ruswa. Omar Osman, umushikiranganji ajeje gutumatumana ko amakuru, yabwijwe rya Amerika ko iyo ngingo ifata kandi abakozi ba leta mu ntumbero yo gucungera ko ataruswa bariko barajya. Tubutse ko iruhande ku ruhande y'ivyo iyo leta iriko iragwana n'uruzuba rubangamiye abanyagihugu hamwe n'imigwi iterabwoba ikoreraho muri Somalia. Leta irongowe na President Donald Trump wa Amerika irabandanya gusatira Uburusiya ku bijyanye n'ingendo yabwo ku gihugu cya Ukraine. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji wa ajejwe imigenderanire ya Amerika Nan Makungu Rex Tillerson mu nama yarimwo kuri uyu wa gatanu ya OTAN muri Mubirigi mu Burusiya Mubirigi. Tillerson yagirije Uburusiya ko bwarengeye akarimbi Ukraine. Yabwiye kandi bagenzi we ko bahurikiye mu ishyirahamwe OTAN ko gukorera hamwe bizabafasha mu gikorwa cyo guhagarika intureka ziterwa n'Uburusiya muri Ukraine. Imvugo ya Tillerson kuri uyu wa gatanu ikaba yari inyuranye yari itandukanye niyo yakoresheje mu minsi yahera inyuma y'umubonano yari yagiranye n'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Uburusiya Sergio Lavrov. Tillerson yari yatangaje ko Amerika yifuza kumvikana n'Uburusiya ku bijyanye n'amasezerano ari hagati ya Ukraine na n'Uburusiya. Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU nawe nyene yaratumye urutoke Uburusiya ku bijyanye n'ibitero byayo muri Ukraine. Uwundi yagirije Uburusiya ni Jim Mattis, umushikiranganji w'umutekano wa Amerika. Alexei Pushkov, umushingamateka mu Burusiya, yatangaje ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko atanezerejwe n'ivyashikirijwe n'abategetsi ba Amerika, mbere akavuga ko leta nshasha ya Amerika tahitaniye niyahahora. Mu Faransa abantu 18 barimwo abana 3 bakomeretse igihe haduka umuriro mu kibanza cariko kiberamwo ibirori vy'utugenegene hanze y'igisagara ca Paris. iryo sanganya ryabaye nyuma yaho abajejwe gutunganya ivyo birori bashiriye igitoro ku giti kibajemwo umuntu kica kira ku muriro uwo muriro waciye wirara mu bantu abategetsi bakavuga ko abantu batanu bakomeretse bikomeye yamara kubu bariko baravugwa abategetsi batangaje kandi ko yabaye impanuka ataho bikeka ko coba cari gitero Nae muri Israel igipolisi cyatangaje ko carashe umunyapalestina kuri uyu wa gatandatu inyuma yaho asogoteye imbugita abantu batatu mu gisagara ca Yerusalemu ivyo byakurikiwe n'ugwa mugwa masasu bivuye ko abapolisi baciye batana mu mitwe n'abanyapalestina baciye batangura gutera amabuye abapolisi ico gitero kibaye ica kabiri inyuma icyakozwe ku munsi wa gatatu n'umugore yacumise abapolisi akoresheje umukasi ngwamenya ko intureka hagati y'abanyapalestina n'abasirikare ba Israel ziyongereye muri imyaka kuva mu kwezi kw'icyenda mu 2015 abanyapalestina baramaze kwica abanyisraeli 41 muri ico kiringo nyene abajeje umutekano ba Israel bakaba bamaze kwica abanyapalestina bashika ku 241 abanywanyi 2000 bahora arongoye Korea y'Epfo Park Geun-hye bakoze imyerekano kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru basaba ko Geun-hye yorekugwa kava mwibohero abapolisi baharugwa mu 10,000 bari bakwiragiye mabarabara bacungere umutekano bivuye ko muri aya mezi ya nyuma iyo myerekano yahuriyemwo n'abatavuga rumwe muri politike Park yatawe mu mvuto kuri uyu wa gatanu inyuma y'ibirego byamwagiriye kubijyanye n'amafaranga yatse amwe mu mashira hamwe yongera yagirwa no kujya ruswa ubutegetsi bwa Park Geun-hye bwahagaze inyuma yaha abashinga amateka bamwagirije ko mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze ko yariye ibiturire
turamushimiye mugenzi wacu hutugeje amakuru avuga ku isi ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Ubuvanganzo ni kimwe mu bice bikomeye biranga umuco nyarwanda bityo bugaragarira cyane mu mivugire n'imyumvire by'umwihariko mu mibereho y'ubuzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda
mu kiganiro ejo rimwe na rimwe tuzajya tubageza himwe mu migani cyangwa insigamigani n'ibindi bishingiye ku muco nyarwanda mu rwego rwo kugira ngo tumenye icyo mwe mubitekerezaho cyane cyane dushingiye mu gihe cyanone
Urwanda rwa kera rutandukanye cyane n'urwanda rw'ubu gusa ibyo ntibikuraho ubunyarwanda bwacu ibitekerezo byanyu bizajya bidufasha kumenya uko twabana n'umuco wacu muri iki gihe uyu munsi turaganira ku mugano ugira uti umwana wundi abishye inkonda
umwana wunda abishye inkonda bishatse kuvuga ko uwawe ushobora kumurera neza ariko utabyaye bigafata ko wamurera uko ushaka
yirwa nyine nkuko umuntu ameze hari wagufata nabi hari n'uwagufata neza naga ariko abantu bose bameze kimwe
nibimwira bye wabirya ariko uwundi ntiwabirya uvuga ngo yose namo bya yese amaraso yanjye ibyo bikora umwe kwiza
umwana wunda bishinkunda nkuko wumva ko aba baturage batabivugaho rumwe rimwe na rimwe niho usanga ibi bishobora kubyara amakimbirane ese wowe udukurikiye utekereza iki kuri uyu mugani muri iki gihe tugezemo
Reka tubahe ikaze mu kiganiro cyanone aho turi bwumve cy'abaturage batekereza kuri uyu mugani aturaza kandi kumva inkuru y'umubyeyi utarabihiwe n'inkonda z'abana babandi
Impuguke mu bijyanye n'umuco n'ururimi rw'ikinyarwanda nawe araza kugira icyo tubwira kuri uyu mugani nkuko bisanzwe muri iki kiganiro turaza nanone kongera gukurikira ikinamico nyiramubande maze tuze gusoreza ku butumwa mudahwema kutugezaho
Aturi ku itariki ya kabiri mata ikiganiro kibimburiye ibindi muri uku kwezi kwa kane muri studio murabana nanjye Mizero Crispe mfatanyije na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge Roger Nigena niwe uhagarariye iki kiganiro
Mboni biti byinganza marumbu ngerane urenga hamwe ritarenga ni mama wambyaye nakwiturikihi Yego nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM
Era kubwire mwana wanjye dora kukansigaje Oni gache Wa nakuze nkubwira ko ntazigera nkusiga ariko ndashaje reka nkwerurire.
Nicole, ubuvanganzo nyarwanda busobanura ko umugani ari iki?
Umugani ni ipfundo ry'amagambo atondetse neza. Gacamigani yarigiriye ihame ryo kudutoza gukora iki cyangwa kudakora kiriya. Muri make, umugani ni umwanzuro w'amarenga y'intekerezo.
Kuri mikuru y'abagenzi bacu, Yves Nkuye mu Ruge ndetse na Lazare Buregarege, hari icyo abaturage babwiye ikiganiro ejo. Ese batekereza iki ku mugani umwana wundi abishye inkonda?
Witeje muri iki gihe kimeze gicya kitekira iterambere mwana w'ikibira muri yamara gukura kabango ntago yigize umbyara kandi waramuvunikanye waramureze
wendwe wa undi wawuciye cyangwa abandi bawuciye yumvaga ibyo byose atabikorera uwo mwana utaruwe ariko je simbi hagaciro.
Numva yuko nyine umubyeyi nyine ufite umutima mwiza yakurera neza akagufata nkuko afata nk'abana be nyine.
Oya ntabwo bishoboka tujye tuvugisha kuri twe kubeshya ntabwo bangana kuko umwana wundi ushobora no kumuha ibiryo bike uwa ukamuha ibimuhageje undi ukamurema.
Ibyo ni ukuri n'impamo ntabwo umubyeyi yarira abana bo yamaranga mutima ntabwo yabangana kuri abo bana babiri uwarira ndetse n'uwo yibyariye ku giti cye.
Abaseka bose siko bishimye mwana wanjye oya.
Reka dushimire abaturage badusangije icyo batekereza ku mugani umwana wundi abishye inkonda turi kuganiraho mu kiganiro ejo kuri uyu munsi.
Crispin, aha turagira ngo abakunzi bacu bakomeze batubwire. Ese muri iki gihe wowe udukurikiye utekereza iki kuri uyu mugani umwana wundi abishye inkonda?
Mu Rwanda dufite umuco wacu turanga ndetse n'ururimi rwacu ruduhuza. Ibi bisobanurwa neza mu magambo agize indirimbo y'igihugu ashimangira isano y'ubunyarwanda.
Kuba umwana yabishye inkonda burya buri wese afite uko abibona, gusa uko ariko kose mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibi bishobora gutera amakimbirane ya hato na hato mu miryango dutuyemo.
Mu kwirinda ingaruka zaterwa na buri kimwe gishingiye kuri uyu mugani, bagenzi bacu Maurice Shyaka na Charlotte Ineza baganiriye na Rukizangabo Shami Aloys impuguke mu bijyanye n'umuco n'ururimi nyarwanda, nuko adusangiza byinshi.
Abantu bashobora kubiyuririraho ugasanga nka gahunda ya leta yavuze ngo tubarerere mu muryango n'urugero cyangwa se guhura abana b'impfubyi mu bigo by'impfubyi tukabarerera mu muryango, ugasanga hari ababyuririyeho bakavuga bataha urajya kumuzana se n'ubundi umwana wundi ko abishye inkonda ibyo ari byo byose igihe kizagera akwihinduke cyangwa se n'umwana nawe gihe yamaze kuba mukuru ashobora kuvuga ati se data ku mwana wundi abishye inkonda uriya muntu azageraho anyiyumvamo abe nka mama cyangwa sabe nka papa ubona atangiye kukwishisha. Kandi koko nibyo mwiyiga ndimi hari abantu basobanura ururimi nk'urwo rwakabaye nk'uko arwumva ariko ntarebe cyo twita inyurabwenge cyangwa se inshobera mahanga ikiri inyuma y'icyo. Iyo umugabo yatandukanaga n'umugore we cyangwa se agapfusha umugore akongera kaza nundi, akenshi mu kinyarwanda mu muco nyarwanda mu mibereho y'abanyarwanda bafata ko uwo mugore uje atamerera abo bana neza, ni naho bavuga bati mukaso ntaba ari nyoko. Urumva ko impande zose zishobora kwitwara uko bimeze nuba atari ko bimeze. Nk'icyo ngicyo cyo kuvuga ngo umwana w'undi abishye inkonda, babaga bashaka kubona umuntu wahohoteye umwana ngo nuko ataruwe bakavuga bati harya ngo umwana w'undi abishye inkonda, ubwo ntiwamuhohoteye nubwo tuvuga ngo umwana w'undi abishye inkonda. Nicyo navuga kuri uwo mugani uvuga ngo umwana w'undi abishye inkonda biravugwa koko, ariko nanone ubona atari umugani nanone ukigezweho kuko abantu benshi batangiye kugira imyumvire niba hagaragaramo koko umwana. Umugani wagoronzorwa mu bundi buryo, ariko iyo hagaragayeho umwana tuzi uburyo twita ku mwana uwo mugani urumva ko nawo umuntu avuze kuri mu marembera ntiyababeshye, usibye ko uko abantu babusobanura hari ukundi kuntu ushobora gusobanurwa atari ukubusobanura muri byacitse gusa. Niba imvugo nk'iyo itangiye gutekereresha ukundi abanyarwanda, inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ishobora kuvuga iti iyi mvugo itangiye kurema utuntu tutari twiza mu banyarwanda reka tuyihindure cyangwa se tuyice burundu. Ni ibintu byose bishoboka, ariko kuyica si ukwitsamura ngo ejo ngo uyu munsi ngo ejo ngo byacitse. Oya, ni ibintu bigenda buhoro buhoro kuko imvugo niba imaze imyaka igera mu gihumbi ivugwa ntiwayi mu minsi ibiri ngo bikunde. Nanone ni urugendo no kwigisha.
abakunzi bacu nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu. Nyuma yo kuganirizwa ku mugani umwana w'undi abishye inkonda Nicole, ese hari igihe umwana w'undi yakuru turi wawe wibyariye? Aha ndavuga akakugirira impuhwe kuruta umwana wawe wibyariye.
Birashoboka cyane. Reka nshingire ku bana mu minsi yashize twumvaga hirya no hino mu bitangazamakuru aho bahanganaga n'ababyeyi babo kugeza naho umwe muri bo ahataye ubuzima kubera gupfa amasambu.
Ha, burya hazaza h'umuntu nibanga rikomeye Imana yahisha amaso y'ikiremwa muntu. Nicole, reka dukomereze ku mubyeyi utarabihiwe n'inkonda z'abana babandi.
Ni mu nkuru twateguriwe na bagenzi bacu Hussein Kaitare afatanyije na Maxime Rindiro. Ni mu mujyi wa Kigali.
Reka dutege amatwi iyi nkuru twitonze, turagaruka mu kanya.
Ubuzima ni urugendo rutangira umuntu avutse kugeza umunsi atabarutse. Gusa yavutse yisanga mu muryango. Hari abagira amahirwe yo kuyikuriramo, cyo kimwe nuko hari abayibura ku myaka mike.
Kwanyarukiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ahatuye umuryango wabashije kwita ndetse no gufasha abana dore ko abaharerewe barenga 15.
Ntabwo umwanda ndabishye inkonda yazibishya tese.
Ni umubyeyi bakunze kwita Mama Gisa uri mu kigero cy'imyaka 57. Ukimubona mu maso ubona ari umubyeyi uje urugwiro.
Ntabwo narezwe n'ababyeyi, nangira nkabona umwana wari wese atakwandagara mu bushobozi buke mfite. Ngomba kumufatanya n'abanye, mba numva nta muntu wakwandagara cyangwa ngo abeho nabi. Uduke mfite mba numva twadusangira.
Patrick ni umwe muri benshi baharerewe. Kuri ubu arubatse, afite abana babiri. Twahuye nawe mu masaha y'umugoroba ubwo yarimo ajya gufata umufasha we ku ishuri, maze biba ngombwa ko tugenda tuganira mu modoka.
Byankozeho, numva ndatuje muri jyewe, nkumva ndi muri famiye ituje, mbaniye neza, bamfasha muri byose bikenerwa bya buri munsi. Nk'umwana mu rugo natangiye kwiga neza amashuri yanjye, ntangira kugira amanota meza kurushuko nari meze mbere.
Mu miryango tubamo abana barakosa bagakosorwa, bidatandukanye cyane nuko Patrick yarezwe. Ngo gusa we ngo ntigeze akunda gukosa nk'uko Mama Gisa akomeza bitubwira.
Nakundaga gusenga kandi uburyo umwana asenga ntakosa warayitwararitse. Ko nakundaga abana bazerera, ibyo bintu arabinyemerera, ngakunda umwana wiga ariga, ntacyo yigeze ankosereza mu buzima kugeza n'ubu ari umugabo.
Bamwe mu babyeyi batinya kurera abana batabyaye, akenshi batinya ko bababera ibirara cyangwa se nibabumvire. Abandi nabo bakabishingira ku mugani baca bati umwana w'undi abishya inkonda.
Impamvu numvikana nabo ni uko umubyeyi n'uwawe wabyaye iyo utamwiyegereje arakunanira, iyo utamweretse imico myiza arakunanira. Mbese baba bagomba gufata abana nabo n'abana nk'abandi.
Patrick yemera ko kurera umwana utari uwawe bitagakwiye kubera umutwaro ababyeyi, ko ahubwo bari bakwiye kubikora nta yindi nyungu bategereje. Akanagira inama abana ko kuba wakosa ugakosorwa atari bibi, ko ahubwo ari ukugira ngo uzagire icyo wimarira mu buzima bw'imbere.
Nicole, ngira ngo uru ni urugero rwiza rw'uko umwana w'undi atabishya inkonda.
Yego, ni isomo rikomeye cyane. Bakunzi bacu, reka tubatume gusangiza no kwigisha abandi ubu butumwa bukomeye mukuye muri iyi nkuru. Crispin, iyi ni nayo nkuru itugejeje ku musozo w'igice cya mbere cy'iki kiganiro.
Reka dufate akaruhuko gato cyane, twumve kuri aka karirimbo. Nyuma gato, turahita dukurikira ikinamico nyiramubandi.
Nakubwire mwana wanjye, dore akukansigaje. Oh, ni gake.
Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Wakuze nkubwira ko ntazigera nkusiga, ariko ndashaje, reka nkwerurire. Bimubona bigutera urujijo, wishidikanya iriya niyo shusho isi dutuyemo. Ahari wowe imigisha isi zaguhirukire, gusuri buke bucya bucya na yandi kandi usangira ntiusangizwa.
Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Buryo waze kumva ntiyanze kubona, hatutazihenura ku isoko horuvoma ho. Nukurumbire kandi gushimira bizakubera ingeso, gusa witinya, oya witinya.
urangize uwundi we oh mura ai ai ai
duherukana kiduha ari kugerageza gushuka gakuru ngamufashe kurindagiza minyoni agusuye umwana yari yabaye ibamba ese nyuma byagenze ute iyi ni ikinamico nyiramubande mukurikira mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo
niko muyo nanone ngo warupfuye
urabivuga urabizi se mbaba kandi rega nuko utajuza ngo dushire hamwe ubundi urebe ukuntu tumwigaranzura
kwiki None se umva ko ibyo nabigufasha iki muyo
umva mbese
cyo cyo numva kandi kihutirwa naka gapomade na Amerika ikome nari nkuzaniye ngo ngusige ndebe ko byakoro naho ibindi byo rwose ndumva nacyo nagufashaho
baba
karana
rwose ubimfashijemo nanjye gatsimbanye nka mwishura byaba byiza
ngo iki
kandi byaba ari uburyo bworoshye kuko cyane cyane ukunda kujya ugiye kubari bityo ukazabantereza umuntu
uko
wenda bakimukari
ngo umuntu uko gute subwo
umva nkubwire sinabonye saho yantereye ibuye hari nimbwa kandi yahapfiriye
ngaho da
nuko rero uzagenda uyifate uyikorera uyibashire mu rugo wenda niba nukirwa kabiri bazahava
ariko muyo ibyo ko numva nawe bitaniye no kuruka
umva mbese
ndetse kandi nanjye wabuhereye ho da njyewe mbabazi nikorera imbwa yapfuye ngo njyaniye abantu ubuse nifunguro nzaba mbashyiriye n'udukwise nzaba mbahaye ariko muyo wagiye ureka rwose guhora utekereza ibijyanye n'ubugizi bwa nabi katari byiza
erege umuntu akwanga nawe ugomba kumwanga uranyumva neza ariko wowe nuko utabizi si nk'ukuntu bambwiye ngo bazakuroga uhinduke umusazi ujye ugenda utoragura
amashashi njyewe mbabazi
nyine kugira ngo utazashakana n'umuhungu wabo warangiza wowe ukabikinamo nk'ibyo yaba wari ubizi ntiwagakwiye gupfobya ibitekerezo byanjye
nibyo koko niko bavuze
nyine
mana we cyakoze ibyo birambabaje muyo
nyine nawe bihimureho
muyo reka nkureke ndumva n'umutwe uhisunze
ariko ugenda ubitekerezaho umenye ko ari abagome b'abarozi nubona n'ubundi nari narabaye ikigoryi kuva kera ngomba kujya mubesha ko nawe bashaka kumuhemukira bityo akabacikaho
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika
abijo
we
burya koko bajya bavuga ngo haba abantu ngo bitwa ngo bamucutse umumpe numva ntagira ngo ni blague ariko nge narabyiboneye n'amaso yanjye
yego bamucutse umumpe se ni bande ninde club nca se yashinzwe mu kigo
yewe je duva rwose gakuru none utangiye kuducanga
umva bamucutse umumpe ni kiduhe ndetse n'abandi bafite imyitwarire
yego
umva uzi ko kiduhe yansabye ko namujyanira minyoni ngo nkamusohokana ku mafaranga yampaye kugira ngo abone ko minyoni asanga yarimutse
ye umusohokana
yego umugabo
ariko njye ku kanya nahise mukatira kandi hari n'ibindi bintu hari n'ibindi bintu nakora mumfashije bigatuma duhashyura muhehesi ngo ni kiduhe
erega umutwe umwe wigira inama yo gusara
umva rero dupange ndashaka ko ibi mbabwiye tubyongera muri ya raporo wa mwana w'umunyeshuri yari yakoze dore ngiyi narayimwatse maze tukabishyira direkiteri nawe akabikorera ubugororangingo ikirego ubuyobozi bw'ikigo akaba ari cyo kizabushyikiriza polisi hakugira ngo mfase hakugira ngo bari twebwe tubikora kandi dufite abaduhagarariye
ibyo nabyo
ndetse nakongera kwiyereka direkiteri nyuma ya cyagiye twakoze amakosa reka
uya mwitinya gako bimpe niba ubifitaho
ngakira
ubundi mbijyane muri direction mfate n'iminota mike mvugane na directeri numve icyo abivugaho
sha tugende
alo tonto
ariko minyo sinakubuje kujya mpamagara mu masaha y'akazi bandi kwivura
none se ko umaze iminsi udataha ubwo nta n'ubwo wampamagara ese wowe nta n'ubwo ukeneye kumenya amakuru yanjye nuko naramutse
mbese ko aramutse neza gusa wagize ikibazo simbimenye nyine
aha byaterwa none se tonto bimeze gute kutanshubize ku bijyanye na ya sheke nakubwiye wagombaga kumpa
ibyo amafaranga yacu aca kuri banki santrali tugira nyuma y'ameza
yego
kwihangana ahubwo ngira umbaga wataha ukabugiye mu rugo
reka nkubwire tonto ibyawe narabimenye harya ngo urashaka kugenda naza nkasanga warimutse sha ibyo byose upanga ntabyo nago byakunda rwose gyewe nzakwizirikaho
ariko ninyo ugwenda kugwe magambo
ndabizi byose
rwose bihore ahagoje ndivuge mu rugo nzakubwira
none se kidu none se kidu maze amezi atatu nta mihango mbona ubwo ningenda nkamara atanu ndizaba igize umunani ubwo nzagura imyenda y'umwana mu kwezi kumwe koko
ariko se ninde akubwiye ko utwite koko wibishyiramo rwose ndabizi ntayo
aha
urabizi ko ndashaka kubikora singezeho cyane cyangwa ashaka nsigaye ngenda kwishyura abandi bahungu ndaza kumenya buretse ndashaka kumbwira umuntu wayiguteye kuko ngiye rwose inshuro nyinshi nazaga ninaniwe kandi uzi ko nta muntu watenda ananiwe ngo ifate
yego ariko se mana yanjye ni go tonto hari ndi musore wigeze ubona mvugana nawe koko nca kubimbwire n'ukuri uranakupa koko
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio ijwi ry'Amerika
Dorere, sheri, kunde bunsuzanye umujinya n'agahinda n'amahoro?
Kumujinya, shahaba, ndababaye ndababaye birenze uko ubitekereza. Sinarenze ko wankorera biriye.
Ariko se ihangane. Ihangane rwose, ariko se uhabaye iki? Ibi ni bikimuye nabyo. Niko mbaba. Baba, cicika rwose utuze umbwire icyo ubaye.
Haba. Koko ubireka kunesha umwanya koko nkinkorera imishinga yanjye ntushe nanjye gufite za makunzi kumbe wirirwa ungambanira
turishyanure ngiye nkugambanira
nyine
baba nkugambanira kuri imbeze cyangwa nkugambanira nani
haba sinari nzi ko umuntu yakwiyoberanya ku wundi ngo bikunde koko umbwira ngo urankunda
ndagukunda nyine
kandi ushaka kumpfa gusa akabaye narabibonye kera haba marume papa warinda kumugira ikimuga none ngo ninjye mwagirira impuhwe
ariko rwose reka nkubwire mbaba urabizi rwose ntacyo nshobora kuguhisha ubu njyewe na mama namubwiye yuko azaza tukigendera tukitandukanya na papa wirirwa ashaka kuduteza abantu ubu subona ibyo papa akora njye na mama bitushimisha uzi ko ubu ngubu papa asiga ahohotera na mama akamukubita
shahaba agakubita mama wawe ariko cyangwa baramuroze none se haba
ndakumva
nimwigendera na mama wawe basi uzanjyana
humura rwose ahubwo mbabarire rwose ntuzongere gutekereza ko hari ikibi nakwifuriza kandi na papa uretse rwose kuba shyamiranye na muyomba wawe sindumva avuga mu kanwa ke ko azaguhemukira
shahaba gusa ndumva mfite ubwoba bwinshi
uyihangane
sha reka nawe mbitekereze ariko tumva iby'urukundo twaba tubishize ku ruhande
ye mese urashaka kunyanga mbaba
urubyiruko twese twiyumvire
ese ko mbabaza bwiha abana ati iby'urukundo twaba tubishize ku ruhande none se bahu ako mu minsi ishize bari batangiye kwitegura iby'ubukwe bwabo ubu amaherezo aba yahe ntuzacika ubutaha Iji yari ikinamico nyiramubande mukurikira buri gihe mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo kandi Nicole niyo ituganishije ku butumwa abakunzi bacu badusangije ku kiganiro twaganiriyeho ubushize
reka twakire Shyaka Maurice adusangize ubutumwa mudahwema kutugezaho turagaruka tugana ku musozo
Ngiye kubasuhuza tubaha ikaze muri uyu mwanya w'ibitekerezo mu mwatwandikiye ku ngingo tuba twaganiriyeho mu cyumweru gitambutse. Kuri uyu munsi ndabagezaho ibitekerezo mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho mu cyumweru gitambutse. Muri uko ko twaganiraga ku iterambere ry'abafite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Reka ubu butumwa tubuhere ku bwa Jean-Claude niyo muhoza uri igitambi mu karere ka Rusizi. Ati nge ndumva gukura amaboko mu mufuka kw'abafite ubwandu bwa virusi itera sida byabafasha kutiheba ndetse no gukomeza kwibonera indyo yuzuye dore ko